alone. And mana, ahi, karira wana wana vampire. Najua wengi wanakutaka tena wanahangaika vijino ngatu ngatu leo watakoma. Na buri yako napokata, roho yangu iko kinkai. Na midundo ya speaker boom boom, leo watakoma tena. Ono wawasi, mimi ndo wako wewe. Fanya unachotaka baby.
Alo, alo, alo.
Basi leo baby bomba Mizuka isha nipande. Atamani nana nana baby. Funga pendo nganganga, utono numia wasupenda. Jidan jadhabu,
jidan jadhabu. Inti besili
emi,
inti wala besili. Shujamani kusawami, jidan jadhabu.
Ndo wewe naye kutaka.
Jidan jadhabu.